ɓawo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jire to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sifu jammi waali sakiraaɓe keɗiiɓe. Fay ɓooyata larmi heɗintinaade wifoto kidal tonno dewrintinooɓe ɓe martini ɗum kumpa cakkita yontere nde guɓal sema kay holiti wiide fay huunde haɗaali larmi yaadi kidal. Banngal kaldal kala ngal golleeji pelle ɗe na jokkiti sisili dow jam ndeenaagu e dewral maadun politikaaku e ko nannde muɗum ngoni geɗe tottondiral hakkillaaji maɓɓe ɗi. Jantaade taariki leydi Mali iwde hitaande 2012 warde hannde nden banngal nate yo faanda hollugol fotooji ngol amappa landini yontere ƴaɓɓinde nde ley Bamako ɗo. Ɗi ngoni sembe kabaruji amen beeten hannde talataare sappo e jeɗɗi lewru décembre hitaande 2019. Bisimilla sakiraaɓe. Nden noon fay ɓoyata larmi heeɗintinaade mbiyan wartan kidal e ley communiqué woni ko dewrintinooɓe ɓe martinmi kumpiti ɗum wattu kawrutal hakkunde maɓɓe e guɓe kaɓtooje ɗe. Ardiiɓe guɓal sima ɓe kay kuliti wiide fay huunde haɗaali larmi Mali yaadi kidal e wi yimɓeele guɓal plateforme ngal jogola oɗo région o wonande guɓal sima yo hono yiddugol sériyaji talkur jam e dewral. Keɗana ko heɓani en muminatu sendebu e dow faccitango kanko e hoore makko e mi e hoore
am. Natale golleji tabugol talkur jam e de'ere ngal yo ɗum Moussa Doudou Haydara holliti wiide e wi keƴaɗo fedde DDR kaɓotoɓe mok ana lalini notade nodango ngo.
Sultama wakkat juro wiide larme leydi Mali ma larme heɗintinande leydi Mali nelde nel ɗiɗo région ngaji ɗi yo kaɓitiɓen tiliɓe jande e faamu mok hakke ñero e temettaton e ko fawi ɓe. Ndenno leydi Mali ndi dow faaba fedde andaru ndu e dental pelle ciinde talkuru ndu en mbawi jaati nelude larme heɗintinande nder kala nokkuji leydi ndi.
Bangal keƴaɓe sima ɓe kolliti wiide ɓeɓe lalini yoppude nokku o e juuɗe mangal paɗe laamu leydi Mali keso joƴinaɗo e wi maɓɓe kabaru laamu leydi Mali yo gotun sike wala hen haala kewka tan waɗete dow majjun. Almu Ag Mohamed haalanowo fedde sima.
Bangal mokko o kay wakkat juuno ene mbawi jaatiwide larme Mali na tokkidal tun nde gondi huncende hoore pelle arandeje. Bangal mokko so tawma kay ɓe landini yaade tun nden noon nellu toon pelle tati kaɓtiɓe en wonno ɗum hollita ele jawuji CTS cattiɗi ndennoɓe gartan tokkidal tun andon wiide gotumako leydi ndi ma ɓiɓɓe leydi ndi hucanama hoore gila wattu singol talkuru ndu hakkillam min kay ɗiɗo haalaji ɗi kay wala fe e jate.
Bangal plateforme keƴaɓe mun yokaɓe jeddi ɗum e wi maɓɓe kidal ana hanino tawede e jogalal laamu leydi Mali gilla nde kaɓotoɓe aranɓe mok joƴina. Fahad Ag Mohamed hoorejo plateforme
gila wattumo mokko o joƴinama tokkidal tun habaru ndenaw kidal ne hani wattude e juuɗe makko o e dowi ɗum laamu leydi Mali fama enɓe. Ndenna soni fa joni kidal natali e wi laamu leydi Mali ɗum ɗo yeddugol sariyaji talkuru ndu hewti kamɓe laamuji hakkundeji ɗi joƴinama tokkidal tun jogol ngallude nde ne hani latude e wi ɓeɗo laamuji hakkundeji ɗi.
Ngol kabaru wirfitagol laamu leydi Mali kidal haala mon haala wattu nde golleji seesa ɗum woni fedde haybowo tabugol talkur kawrangal darnama ana wara e lebbi tati joni. Cekkitomon bortinama batte wotteji leydi Algérie hoorejo faɓotoɓe kay boɓɓe golleji talkur kawrangal.
Yila ɓiɓɓe leydi ndi yo huncangol hoore kala ko hawra e dow muɗum e ley ngal ɗo kaldal kala ngal ɓuri fuf wifagol keƴaɓe laamu e kaɓtiɓe ɓe le mbiyen tatteji leydi ndi fuf e wi maɓɓe wona feewi woɓɓe mbiyen kalfinte kabaru deƴƴere. Ndenno yo mbiyen heɓtagol gotumaku e dewral golle no haniri. Keɗɗana ko madame Camara malaɗo hoorejo fedde dental rewɓe njoola leydi France halni muminatu sendebu dow faccitango Ousmane Dikko.
Pour la paix, il faut
fa deƴƴere warta guɓe bande kaɓorɗo ɗe futete kana larme du Mali naata kidal tawe wala fu ko fali kana guɓe ɗe du calawide mi jaɓi hande mi jaɓali janggo neɗɗo yo konngol muɗum noon kana tawe du ɓe jaɓanali batuɓe calo na du jaɓana fa feewi yo ɗum hani fa yimɓe kawra kana monokala jaɓana bandum yimɓe ɓama burdaɓe fulɓe so yimɓe ɓamri ɓiɓɓe keɓama tan ana hasidini deƴƴere dengo so en jafodiri joni o laato gonga radio pati tawe yimɓe jafodiran batti kalis nadu français holliti laato yafamo tentiɗiɗo laamu oɗo warta e dow darde mum nde.
Kala yiɓe ɓeydorade faamu dow kabaruji leydi Mali e heejoji studio tamani na mbawi nawtorade bembal WhatsApp numéro o woni 76 62 88 51. Bangal wiyamo mo mbuɗu yoɓatake muɗum yo 37 321. caggal fuɗugol golleji kaldal kalangal totodiral hakkillaji pelle tati ɗe puɗɗi ñande alande to CICB toon musala fof wala e golleji ɗi sisle ɗi yo mbiyan jeegom kabaru jam ndenagu e dewral kabaru politikaku e gollirɗe mawɗe kabaru jogola laamu kabaru keɓe e ko nandi e muɗum keɗɗanna ko heɓani en Moussama Lissi Soko du fastango Ousmane Ñaly Buuli
fedde arandere nde wonɓe muɗum ko kalta haala mum ana fawi dow jam ndenagu e dokkidiral juuɗe kañe politikaku e gollirɗe leydi ndin ɗo miijoji maɓɓe ɗi ana fawi dow politikaku hakke e ndenagu kako ɓuri halde haala muɗum fuu ana fawi dow no ndenagu heɓirte ɗum waɗi eɓe darta e laamu koɓe leydi ndi paabo manngal paɗ en no keɓirta kake kaɓorɗe fandarano ndenagu ɓiɓɓe leydi ndi ɓeydude faabade du golliɗe kumniɗo démocratie kaku e ñiɓugol jam fedde ɗiɗo ɓerde nde ko kuncanto hoore ana fawi dow kabaru laamu lobbo e neɗɗaku ɗo haalaji ɗi ko ɓuri heewde fuu ana fawi dow haɓɓugol e yurku yurkuji sariya e yaagol yesso gollirɗe e jande heƴaɓe e fedde nde ana darta gollirɗe kasindinaɗe arande hono dogotoroje e faabugol himɓe nayeɓe dow kabaru jawdi kañe himɓe loojaɓe e daranogol du no sukaɓe keɓirta golle ɓe darti du e laamu o teddina sariyaji ɗi senñini hakkunde gouvernement o e syndicat ŋaji ɗi haalaji pawiɗi dow kabaru keɓal e jawdi wonno ko fedde tata ɓerde nde wondi e huncinde hoore nden holliti wiide ko hani huncanede hoore sanne yo daranagol wayltagol ɓiɓɓe leɗɗe leydi meɗen ndi e yaagol yesso demal ley o ñalawma hollitinde wiide mon fuu hokkama haala no weldi ɗum hollitinde ko woni e hakkillo muɗum
jantade tariki leydi mali ndi bangal nate iwde hitande 2012 yottade wattu joni woni fanda hollugol foto ley gollirde humaninde kabaruji e publicité AMAP alkamsar ƴaɓɓiɗe nde woni ko oɗo golle o fuɗɗi ley bamako ɗo batte kawrital sappo e ɗiɗo ɓal fotoji lollirgal rencontre de bamako keɗɗanna ko heɓani en lendi Moussa Diallo dow fasitango Ousmane Diko e Aminata Dial
yo ley haalaji breme touré hooreje AMAP golleji ƴeewgol nokku o fuɗɗiri ley natade capanɗe joyi e joyi kollaɗe ɗe heedi lonjitowde AMAP eɗi kollita imadaraji baale politique hirduɓe laamu ɗe fawarde e wonɓe salli o kañum e yambereji mawɗi cifeteɗi ley leydi me hitande 2012 warde hannden ɗeɗo natanan yo daraniɓe jeegon moƴƴiniɗe Aliou Sissoko o ɓama photo AMAP wonko sefi keɗe ɗenmo
ɗum wakkati nawɗo e amen kañum e ɓiɓɓe leydi mali ndi fuu kawruɓe ɗi wakkatiji tiɗuɗi misal homo ɓami ngal natal mi ɓami ngal natal bamako courant nde sukaɓe maajino faade e séria o kañi e jonkunda sembe maajagolngol ka jaatini yo faade e jonkunda kanko wonno hoorejo leydi ndi nde transition o wannoni
ngol hollugol ɗiɗo photoji moɓi ko foti temdere neɗɗo e ministre daraniɗo fina tawa ngol ɗo hollugol photoji ana hollita gikke lobbo fewde e battane deƴiniɗo Ndiaye Ramatoulaye Diallo wonko sefani en keɗo ɗum
nde ƴewtare walli min faamude tiiɗallaji ɗiɓe ɓami e ɗi anniyaji e o wakkati keertaɗo e nate ana kolla gurnal leydi ndi miɗo miila e ngol ƴewgol eɗen dokkoɓe jikkeji kewɗi so en ƴeewi to ƴuuɗen to eɗen mbawi hedde jikkeji e ko warata
ngol ɗo hollugol faabika noon kala famande hannden ɗo ana hasindina holsinde golleji ɓamgol photo malinkoɓe ngol faabika du hollude AMAP ana laati bembal ande photoji ɗi kala wawi ƴewde
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sen gaɗi kabaruji nder région ngaji amen ɗi e mbiyan to gawa toon VBG ɗum woni torraji fewde e rewɓe wonno sisli kawrital ngal landini fedde sukaɓe humaninde yirwere région o ñande alan sappo e joyi nduɗo lewru to wawariya toon ley commune gunzouri imaɗe muɗum e wi landiniɓe ɗum ɓe wonno kumpitinde e ɓeydande faamu jamare guure sappo e tati commune o dow kuteji ɗiɗo torraji dow rewɓe to yoroso toon fedde lollirde une seule santé joƴinama yontere ƴaɓɓine nde hakke yimɓele nogayo goni e mayre yo keƴaɓe service ji kumaniɗi mbiyan kabaru cellal e ɓiɓɓe adama e dabaji kabaru ndema jande e ndenagu fanda ndeɗo fedde woni faminde yimɓe dow mbiyan ñawuji ɓiliɗi e margal dabaji e kañe mbiyan ndema dow faba ONG catholique relief service yo nder cercle uji jiɗɗi région sikaso en timmidiran kabaruji amen hannde mbiyan to ansongo toon holitama wiide joi en kaɓorɗe nayo mbiyan palli ɗattol kar mawɗo yimɓe jawoɓe leydi Niger ɗum ɗo waɗi keñan sappo e jeegom lewru ndu mbiyan le commune bura mbiyan dow pont tandi hiyo golle mbiyan gurɗirɗo ansongo kiloji capanɗe tati holitama wiide ɓeɗo bandiji mbaɗɗiɓe moto teti fi dawoɓe fuf goto kay musirama milioji jeegom kalisi sifa ko jabti be kumpita ko woni ko be ngadi horgol yalla be do nanjite dum timita kabaruji am hen ka hande yawtere na yeso
sido tamani.